kama mbaya sawa ya kucheza gafunya mgongo tena kuuza sabato ya kumanga sente za wila kukuba stress tulibu sabala mzei ya tuta ila mbala tutala uchido tumayika tulinga mapaya bling bling anti ya kilabu ataya tusimbu debi sana vitu tade DJ Drake siba kube paka jantoni mama zino zima jina chemba dekubo mziki gukuba kujimu sabatuze rewind it issue DJ is quite that thing nani can't stop we
Sabakatu tuko kuhuliomu Njagara kuwira kuchidofenga tuliwamu Ulikasera mandoza kubwa mundomu Utawira uwa wawali uachi uramu Onkole ya nukusinga kuechi mocha kumiwa Iksa msore ati mamaroba mu Zekabeja tulaguli kubiti Kuntula kutulako tekele yo hiti